Life is struggle, every no choice. Kalamu na pen, ni talk without a voice. Make life easier, lazima you make a choice too. Kazi wa diji geto kutoka ni rise. Ni anze kwa uzushi au ni anze kwa shukrani. Ni kunje sura au ni anze kwa utani. Ni anze kukashifu au ni towe shukrani. Masikio mnipe wale wote maskani. Ni mambo mbili tatu kwa mbali nyinyi amoni. Ama labda waona lakini wasikia soni. Thoughts za milioni kichwani kwenda mbioni. Toka ndani moyoni uzuni kwangu koloni. Sauti yangu sasi tatoa zangu isia. Polisi mtaani habari tawafikia. Sio kuwakemea pengine na wasifia. Mweze linda Kenya wenzetu wa inje pia. Ninajua easy wazi na sound tu kama story. Lakini Johnny real juni a true story. Na kama au feel nasema I'm sorry. New definition yangu ya life ni history. Easy wazi na sound tu kama story. Lakini Johnny real juni a true story. Na kama au feel nasema I'm sorry. New definition yangu ya life ni history. Wangapi wanangushwa na risasi za polisi bila tia. Uchungu sawa na isi. Wangapi ni ma-IDP ya wana kwao. Bado tunaimba ati aki iwe ngao. Najua nitapingwa ninapopaza sauti. Batukuzi ni kusema kwa bendera na saluti. Ujui vile geto tunaishi kwa mauti. Walio usukani wanashinda kwa masuti. But kwangu ni moja na valia na kabuti. Machio wale nyama mimi stungi na ikamati. Vile navyo ishi wezi sema ni baati. Cause nyumba ninaishi juu chini ni mabati na pata 50 maisha yataka 100. Daktari wanagoma maisha kugaramia. Nikule nisishibe nitapata kuangamia. Juvile nitanguka wanataka angalia. Ninajua easy wazi na sound tu kama story. Lakini Johnny real juni a true story. Na kama au feel nasema I'm sorry. New definition yangu ya life ni history. Easy wazi na sound tu kama story. Lakini Johnny real juni a true story. Na kama au feel nasema I'm sorry. New definition yangu ya life ni history. Sisemi prezo but maybe all leaders. Sisemi writers mina sema all readers. I'm talking to the ears of all the ghetto bleeders. Forget rapping, assume I'm just talking. Ju maybe nitastika wazito wakisha copy. Na maybe nitapendwa watoto wakila trophy. Wape tuzo zo kweli kupewa mabold trophy. Ni wangapi kule geta wajaae onja coffee. Pengine nitashikwa masikio nizabwe kofi. Mashtaka ya andike waseme nino korofi. Maisha ya kikwetu tumezoeyo kosefu. Kupigwa na vijembe tumezoeyo kumbafu. Ati free education akili kutoa uchafu. Na kama umesikia masikio tia barafu. Ndunipate nimedunga old school na makavu. Old school na makavu. Ninajua easy wazi na sound tu kama story. Lakini Johnny real juni a true story. Na kama au feel nasema I'm sorry. New definition yangu ya life ni history. Easy wazi na sound tu kama story. Lakini Johnny real juni a true story. Na kama au feel nasema I'm sorry. New definition yangu ya life ni history. Ninajua easy wazi na sound tu kama story. Lakini Johnny real juni a true story. Na kama au feel nasema I'm sorry. New definition yangu ya life ni history. Easy wazi na sound tu kama story. Lakini Johnny real juni a true story. Na kama au feel nasema I'm sorry. New definition yangu ya life ni history. Story.